Shop. Young Swells. Flow Best Music. Big Team Sum Dala Vela. Yeah. What a Pamisa kwati mwasa tunya nika Wimbenga chef na we nika Tolo moko link shori kanya Ufama pasi ndeko uminkanya Wali mpata, oke okay, yendele Pate wensha pwana bapulika Chinjensa katewe levo Flow best, na hopo neti Kuchu mwana mwana shiva na machisha Kuchu pachile chifi fata Young Swells, Swappa In my big team, I control
Slim nigga, big brand in me belly too sick. I'm a chacha yazi, I'm the youngie doing big things. Fuck with me, I'm a timu kukuponona, kuponena, vali sate muli corolla. Kuku puma puma kuku shanga milkshake. Koke tefo twanga la bachuka pusa cook chef. Huku yumva wala bati tulivandalama. Tatu yazi batuke shivanga wampalama. Na panchi tumbone kafe kwa tinde angalama. Teku yumva feba mbya mabongo vali kaka. Ha. Nari washa dirty van temu Valieshe shoku nchinga vale fwa fiem firwe But nebo lese on paper wa maka Ukese kwesu nava na matimu ya maka
Wata fya wuteti wansh Nava na mabais teti wansh Wata fya wuteti wansh Nava na mabais teti wansh
Uta vari shumfwe nimbo tupanga Pazeti tapawa na venga tusanga Ngatua pune nefwe michila wala fitanga Yazi ndavili meta kwawe na watu tena
Mr. Popman, Mr. Man Powerhouse, Bang Pictures, Force Red Empire. You're the real star.
Yeah. I see you, my nigga.
Team Boy Gosh, Fed. Gucci Man, Flow Bass.